kuna vitu inaitwa reality. Na ndio nataka kuwapa saa, yani niko ndani ya Re-Records, nitoe kitu nina feel for real. Ni kaka, kwani chani seme wasikie. Wanabonga, wanabonga, wanabonga juu ya democracy. Kuvalia ngozi ya kondoo, hawa majibu wana blood cell yao imeja hypocrisy. Na shangaa, wanaongeza mali juu ya mali na kuna mtu anadrown kwa river ya poverty. Roho zao zimelack humanity, wamekuwa maparasite kwa hii society. Because of money, wamechoose kujita tajiri community. Maholia than thou, ustakiona vitu how do time yao ya privacy. Wana change lane kaga rimoshi, wakiepuka hii reality. It's only when wanataka kitu kutoka kwetu, ndio watabonga juu ya peace, love and unity. Ah, look at them, utadhani ni mapadri kanisani, but just like Sodom and Gomorrah, wana to drive kwa life ya immorality. Malida wa impunity na corruption, they got no dignity. Wanaturudisha chini wakitumia pesa ka force of gravity. Wana daisi kubonga nonsense only because meno zetu zimeja cavity. Waligeuza life yetu a living hell from the time sauti zetu zilipatikana maternity. Ah, my youth wanahitaji makeover, but kuipata ni ngumu kwa sababu tajiri anadai lazima tubendova. Na bado wanataka kujua reason, mbona si hatukuwagi soba. Walikuwa over 30 wakibonga juu ya vision 2030, na miaka zao ready zilikuwa zishapita hizo 30. Confused element juu ya pesa, wanadai huyu mzungu ni mungu. Wame lost, inafahamu wajue. Acha nisiendelee kuisha.